Music Nigeria.
Yes, sir. Nachuku Marcelo. Let Mrs. Ida Ezobi Nachimeta Nachi Na famolo nyabu wanyoma Na famosi selo Baya foma Victoria Mwabubu mwai Ezobi Ezobi Nyoma weto bezi ene gunke chukuna Begwa machine keo Na yabu weto sisi ano Wanya wazano lo dodo Mwabu wanye luo ginudi Oche binudi wenu nusi ano luko chukuo A.R.O. Reverend Najero The first reference in Ikunachi, Noji River, na Enugu State, Nobodo Nigeria. Makana wanya digamba o, wanya mamwe lobi umana, serebe, na nena nyazuri ofuma, wanyi weto siene guchineke o. Okwokwa maina gwandewa Okwokwa masone gwanje potuwa Uwa oye mutangwa Nyasu zenu yofuma No yesu tangwe ya
Ndiyasu da swabio
O nyesu tangwe ya nuwa
Ndiyasu da swabio
No yesu tangwe ya o
Ndiyasu da swabio
O nyesu tangwe ya nuwa Kofu
Ndiyasu da swabio
Wanyama weche beze dini mekwachi Yani mama ya Polisa webidolu ya Nake ya buko chuku Makana mina manu adikano wa hey. Mrs. Victoria Mwabubu mwai Ajero Na wanyi bizi no bichuku na Ni wama wana basigea Ni me 1965 Na ni unachi Ni Manuel Church Kangwanyo malubalu alo machine keo Na 1968 Nolo wana baliu muzi Nime 1971 Na yabiwe mwana bazi kwa limonwe church Na nebu naji Nuchi river in Enugu State. Nolu America, akakubo ne galibia. Anyamaka, anyamaka chineko. Akwakwa mai na gwendo. Onye mebe manuwa Makifo yeneme Kejamea Ifo yeneme nenuwa Kejamea Onye mebe mao
Akwanyi wanade mao
Onye lugula
Akwanyi wakosidu
Onye mete manenuwa
Akwanyi wanade mao
Manoye lugula nuwa
Akwanyi wakosidu
Mrs. Victoria, Mwabu Gumwai, Achero, Mwanyi Mwelo Biyama, Mwanyi Fulora Nanya, Mwanyi Meti Achincha, Obukini Kaibyal Nuhasilu, Nayabu Mwanyi Anoro Zendu, Okosi Ade. Na milia mefinaya Onye kaka wakulu Nifuku meli na nyegu naji Nizubi,
nizubio Ezi wanya manande wachi Ezi wanyana Mrs. Victoria wakuku mwaya Ajera naba Nojiri waka wanya masibiwa Maranyandi ba Nifo mune menu wa mwano joka Okwifa iliku
Nezubi
Nezubi
Na yebesi mwanya nababe chuku
Nezubi
Uwa wazi miba ye miwewa
Nezubi
Makongwe mazina ya choba
Nezubi
Mrs. Victoria
Nezubi
Mwai Ajeru ya jibazi eno
Nezubi
Na mechef natageno wa
Nezubi
Makivo mi melu wano dadio
Nezubi
Iwo mi melu wano kanko
Nezubi
Yesa iwa mamo yebezino
Nezubi
Na chuku mali wachilia
Nezubi
Onyomba wa mamo yebezino
Nezubi
Reverend Anthony Ano Ajero na nike nelena Ese de mwabu mwai Na nyeso nyebeze na o nyebeze na o Yadi bazalu chukuna Na chuku masana Owalizia nundiyo mama Umu Victoria mwabu mwai Umu napu wako Shawamu
Ndi umome jamatu
Hey Mrs. Chiwendo Achubu Adama nedema Onyoma Director Ministry of Science and Technology Anambra State of Nigeria Barrister Mrs. Chinedu Mpuba Nanyima Nifuku Umeni Manasochiko Odezena Owafuzi Ene Wa Mama Adema Dr. Chuku Diego Ajero Nana Nedema
Nana Nedema
Mili Julio Inachi
Oye Nedema
The Great Cardiologist
Nana Nedema
Woke Nazondo in Australia
Oye Nedema
Oyo Mana Yima Nifuku Meli Mana Kaidi Be Noku Wasi Adio Onyoma Wama Monye Bezina Hini engineer Chukwu Bike Ajero Mbana Balago Tongwa Wanyomari.
The Chief Technical Engineer NTA Abuja, Nigeria.
Professor Chukwe Dozie Achero Wani Ezobi
Otuna Tuakubwa. Population Geography Na University of Nigeria Nzukka Mana South Africa Capital. Mrs. Chimerema Oji, the great radiographer, the United Kingdom. Is one in a new generator. Nachuku etal. Manachuku etal. Onye Bezina.
Eh, Onye Bezina. Onye Bezina, no one no ku wasadu.
No ku wasadu.
Eh, Onye Bezina. Onye Bezina, no one no ku wasadu.
Noku wasadu,
noku wasadu,
noku wasadu,
noku wasadu.
Fuzenu mune wabubu mwai, umune niezubi. Na yiso nyebeze na onyebeze na o. Mrs. Constance Ahonono.
Mrs. Fidelia Ogulu. Mr. and Mrs. John Ejibe.
Ndiyomana yikana liuno.
Let Mr. Denny Esubi
Aguna yilo taleno.
Let Miss Grace SOV.
Mr. Cyprian SOV. Gino Nyako Gidema. Mr. Paseo SOV. Gino Nyako Gidema.
Mr. and Mrs. Chris SOV.
Ndiyomana yikana liuno. Nanye pobazi ndioga. Nanye manezi yoga buchanyo. Ndioga nizubi. Nanye manifukumeli. Manasidibe. Napku wasadi.
Dr. Richmond Achubu.
Is yoga.
No fuma kese puto wano. Manaka kibisi. Esi yako na nye kenele.
No wanelo tagi mwako ma.
Let Mr. Ejike Oba. Na nye nelo tagi no wano. Manachuku kode sene. The Chief Engineer Emeka Oji, the United Kingdom Kibili. Dr. Ambrose Obi Okoye Oba Uruburu. Now renowned Ambrose State KC Putano.
Get on there, go get in my.
Doctor, Mrs.
One name, Obi Okoye.
Audio call number. Nari. Neo Nogo, na United States kuno bino. Ndio mana yake na Leo Nogo. Let Dr. Daniel Ejike Onogo. Otibu Inyanya. Jiteki Ji 1. Najali. Let Mrs. Cordelia Junior Onogo. Nanyuna Lotuno no one. Dr. Ejike Onogo Junior. Waki Bia. Kino Leako Gitima. Adugo. Na New York, na USA Kulubino. Ndiyo mana nyika ne liuno. Honorable Doctor Uche Onogo. Onwa Ona. Tena mani chamu ye gede mai. None chakulubino. Chief Oke Bachi. Oko Sisi. Deno Liako Gidema. Uko Simba. Na Lagos Kulubino. Ndiyo mana nyika ne liuno. Doctor, Mrs. Ijoma Ajero. Na University of Nigeria, Nsukka. Anyi Kennedy. Obuefi Lazarus. Gino Liako Ge. Angela Okeke. Anyi Kennedy. Nezero ya ne menkili. Ife ne menkili nuwa. Mrs. Chiakasim Onogo. Ife nkili. Anyi kedele. Anya kwa bazi anu. Ngopeke. Ese wani oma. Oma bidia. Nesi wanyo koho. Doctor, Mrs. Ngozi Chinyere. Ajero na nyike nelena. Esi mwye chukudie bube. Esi nechi juso. Usobe ki. Yana chukudie bube. Junior. Odochi ago. Fuzienu chidio mimi. Aho dimpa. Lezienu chimsi. Ukebwendia. Yana Michael. Ago namba. Umu chidia bubede mama. Nanyika nalunu. Wafuzienu ndio yama. Ndi yafuna mbefuwane. Ndiyo meja bamba o. Ndiyo meje munu. Ndiyo meje munu. Ndiyo waneza yedusa. Doctor Uchenna Emmanuel Weza. Odichi 1. Ndiyo waneza yedusa. Nor Little Kingdom. Ndiyo meje munu. Lendu wezi kekise putuwa. Ndiyo waneza yedusa. Onye jika yako kwa nuwa. Ndiyo meje munu. Odogwa mana yike nele. Ndiyo waneza yedusa. Doctor Simon Onyisugo. Ndiyo meje munu. Wanda dinamba. Ndiyo waneza yedusa. Gino dosyo bige. Ndiyo meje munu. Australia kono pino. Ndiyo waneza yedusa. Ndiyo mana yike nele uno. Ndiyo meje munu. Let engineer. Ndiyo waneza yedusa. GOC, Ubesi. Ndiyo meje munu. the great philanthropist. Chief. Gibson Elekwachi. Ezio Yedema. Gino Liakuki. Ndiyo manaji kane liono. Doctor. Ndiyo mechemono. Ato Anyabono. Ayo manaji kane liono. Ndiyo mechemono. Doctor. Ndiyo mechemono. Nanyelum onuibo. The star power. Ndiyo mechemono. Ezio Yedema Kebono. Dr. Ajumu B. Omogona Doda. Gino Liakoge. Mrs. Ann Udechukwu. Na New York na USA Kudubino. Ndiyo manaji kane liono. Dr. Jester Obieze. Oyo mana yikene ni wane zo yamako wane zo yedo so wane zo yamako wane zo yedo so na yekene vezeno the committee of friends nyo meja bamba o nyo meja mono. Ndiyo meche mono nuwa. Ndiyo wanezo yedusa. Doctor. Ndiyo meche mono. Chibuzo. Nduku. Ndiyo wanezo yedusa. Gino sodie me. Ndiyo meche mono. Doctor, Mrs. Ndiyo kuna ikane liuno. Ndiyo wanezo yedusa. Evangelist. Ndiyo meche mono. And Mrs. Roy Obodo. Ndiyo wanezo yedusa. Ndiyo meche mono. Dr. Obieze. Gino Dosho Bigi. Mrs. Obieze. Dr. Chidi Onwigo. Gino Sodie Me. Ndiyo mana yikane liuno. Waneza ya mako. Waneza ya doso. Waneza ya mako. Waneza ya doso. Mrs. Mercy Udechukwu. The great mom in Australia. Anyikene. Dr. and Mrs. Godfrey Sibanda. Dr. and Mrs. Emeka Mufo. Ndiyo mana yikane liuno. Dr. Henry Oramale. Omenuku. Gino Liakoge. Mrs. Henry Oramale. Professor. And Mrs. Yosin Alfred. Ayika Neliuno. Dr. and Mrs. Kuku Dare. Oyedema Kebukwane. Dr. David Oguneyi. Oyamana Ayika Neliuno. Dr. Buki Alonin Tube. Orthopedic surgeon. The gentle giant. You and Lolo. Dr. Mrs. Alonin Tube. Ndiyomana yikane liuno. Mr. and Mrs. Justin Ayo. Psycho Tonko. Oyomana yikane liuno. Mr. Fred Redo. You are no
longer.
Mrs. Homo Redo. No man, you can do no. His Excellency. The great ambassador. Anderson Madubuike. The Nigerian High Commissioner to Australia and the Pacific Island. Oyomono Yukenede. When you wake up, you're a man.
Morris Music Nigeria.
New one is all you do so.